1 a Tesalonika 2.
Abale, inu nomwe mukudziwa kuti kuchesa kuchitadza chesa kwanuku kunali kwa phindu. Monga mukudziwa paja nthawi imene ija kuti anthu aku Filipi atatizunza kale ndi kuti chita chipongwe. Komabe Mulungu wathu adalimbitsa mtima mpaka tidakulalikirani ndithu uthenga wake wabwino, ngakhale ambiri ankatsutsana nafe. Pakuti zimene timalalika sitizilalika chifukwa chofuna kuphunzitsa zonama, kapena kuganiza zoyipa, kapena kufuna kunyenga anthu, ayi.
Koma timalalika chifukwa Mulungu adativomeleza natisungiza uthenga wabwino kuti tiulalike. Choncho tikamaphunzitsa sitifuna kukondweletsa anthu, koma timafuna kukondweletsa Mulungu, amene amapenyetsetsa mitima yathu. Monga mukudziwa, sitidabwere kwanuko ndi mawu oshasharika kapena ndi mtima womangofuna phindu. Apo Mulungu angathe kutichitira umboni. Sitinkafunanso ulemu wochokera kwa anthu, kapena kwa inu, kapena kwa ena, ngakhale kunali kotheka kukulamulani kuti mulithandize, popeza kuti ndife arumwi a Khristu. Koma tidakhala wofatsa pakati panu ngati mayi wosamalira ana ake. Tinkakukondani, ndipo chifukwa cha kukulakalakani kwambiri tidatsimikiza zogawana nanu osati uthenga wabwino wa Mulungu wokha, komanso ngakhale moyo wathu omwe.
Abale, simukumbukira nanga kuti tinkagwira ntchito kwambiri mpaka kutopa? Monse muja tinkakulalikirani uthenga wabwino wa Mulungu. Tinkagwira ntchito zamanja usana ndi usiku, kuopa kuti tingavutitse wina aliyense mwa inu. Inu ndinu mboni, Mulungu yemwe ndi mboniso, kuti mkhalidwe wathu pakati pa inu wokhulupirira unali wangwiro, wolungama ndi wopanda cholakwa. Paja mukudziwa kuti tinkasamala aliyense mwa inu monga momwe amachitira bambo ndi ana ake. Tinkakulimbitsani mtima, kukuthunzitsani mtima, ndikukupemphani kuti mayendedwe anu akhale okomera Mulungu, amene amakuyitanani kuti mukalowe mu ufumu wake wa ulemerero.
Pambali yathu timathokoza Mulungu kosalekeza. Timatelo chifukwa chakuti pamene mudamva mawu a Mulungu amene tidakulalikirani, mudawalandira osati ngati mawu a anthu chabe, koma monga momwe alili ndithu mawu a Mulungu. Mawuwo ndi omwe akugwira ntchito mwa inu wokhulupirira.
Abale, zimene zidakugwirani inu ndi zomwe zidagweranso mipingo ya Mulungu ya mwa Khristu Yesu imene ili ku Yudeya. Paja inunso anthu akwanu adakuzunzani monga momwe Ayuda adanzuzira a Khristu a ku Yudeya. Ayudawo ndi amene adapha Ambuye Yesu ndi aneneri akale, ndipo adatizunza ifeso kwambiri.
Amene wasakondweletsa Mulungu konse, ndipo amadana ndi anthu onse. Iwo watu amatiletsa kulalikira uthenga wabwino kwa anthu a mitundu ina wowathandiza kuti apulumuke. Motero nthawi zonse amanka nawonjezera machimo awo, mwakuti tsopano mkwiyo wa Mulungu wawagwera.
Abale, pamene tidasiyana nanu ngakhale kanthawi pang'ono, tinkalakalaka kwambiri kuonana nanunso maso ndi maso. Ngakhale tinkachoka, mtima wathu unali nanube. Nchifukwa chake tidayesetsa kubwereranso kwanuko. Ineyo Paulo ndidayesa kangapo, koma Satana adatilepheretsa. Kodi pamaso pa Ambuye athu Yesu nchiyani chidzakhale chiyembekezo chathu, chimwemwe chathu ndi mphotho yoti ife tidzanyadire iye akadzabweranso? Sindinomwe nanga? Pajatu ulemu wathu ndi chimwemwe chathu ndinu. Amene.